dalka Yemen ayaa galaya sanadkii afraad ee colaadda ka aloosan oo qaramada midoobayna ay sheegtay inay sii xumaanayso iyadoo aanay haatan muuqan wax astaana oo muujinaya inay soo afjarmayso. dhammaadkii bishii Maarch ee sanadkii 2015 ay ahayd markii dalka Sacuudiga uu bilaabay inuu duqeeyo fallaagada xuutiyiinta isagoo taageeraya dowladda, tan iyo markaasi ayaa golaha qaramada midoobay ugu qaabilsan xuquuqda aadanaha uu xaqiijiyey dhimashada 6,000 rayad ah iyo ku dhowaad 9,700 oo qof oo ay ku jiraan caruur oo ku dhaawacmay colaadda. Ku-xigeenka wakiilka sare ee qaramada midoobay Kate Gilmore oo warbixin u gudbisay golaha ayaa waxa ay sheegtay in tirada dhabta ah ay intaasi ka badan tahay.
The leading cause of civilian casualties are the airstrikes conducted by the Saudi-led
tan ugu weyn ee sababaysa dhimashada iyo dhaawaca waxa ay tahay duqeynta cirka ee isbahaysiga Sacuudiga, waxaana duqeymahaasi ay mas-uul ka yihiin 60% qasaarahaasi. Waxaana intaasi dheer duqeymo iyo toogashooyin ka dhacaya meelaha dadku ay ku tiro badan yihiin.
In densely populated areas by the Houthis accounting for much of the remainder.
Gilmore waxay sheegtay in duqeymaha dowladaha aan cidi wadin ee dronka ee Mareykanka iyo weerarro kale oo ay geysanayaan koox xiriir la leh Al-Qaacida ay ku soconayaan badi dhanka koonfureed ee Yemen. Qaramada midoobay ayaa ku eedeysay isbahaysiga Sacuudiga xayiraadaha dhinaca badda iyo cirka ee ay ku soo rogeen dalkaasi, waxayna intaasi ku dartay in xayiraadahaasi gargaarka aadminimo iyo alaabaha dalkaasi uu la soo digo ay sii kordhinayso dhibaatada daran ee hore u haysatay malaayiin ruux. Qaramada midoobay waxay sheegtay in 22 million oo dadka reer Yemen ahi ay u baahan yihiin gargaar aadminimo, iyadoo 8 million ay qarka u saaran yihiin macluul. Waxay qaramada midoobay intaas ku dartay inay qiyaasayso in ka badan 2 million oo ruux inay gudaha ku barakaceen. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay, waxaana ay sheegeen inay soo dhoweynayaan magacaabidda golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay koox khubaro ah oo baaritaan ku sameysa xadgudubyada iyo tacadiyada laga geystay dalkaasi Yemen si ay uga daba tagaan una caddeeyaan cidda dembiyada geysatay.